sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona uElvis Mathi okunguma eli bizo lakhe lomculo umkholi wensimbi zeJwane. Sifikile sahlanganisa amehlo nomdeni sathola nje ekhaya kulusizi kunzima. Konke nje bekunzima ukusekhaya. Sathatha ke umama kaBrema nonkosikazi wakhe sabuya labo ngapha koBulawayo. Savuka ekuseni sahamba nabo esibhedlela ukuthi bayebona uBrema nalabo abanye abalimeleyo. Engakusho nje ukuthi laba babili yebo badlule engozini yemoto uElvis noMaviri. Maviri ubedlala i-drum wahle watshonela khona lapho uElvis. Sochonile esibhedlela uBrema no Ronald no Putsununu nomunye balaphe empilo esibhedlela yibo ngathi balimele kakhulu ngale kokusele abanye ababaliselwe John Master na Bogeligeli kodwa ke i3 discharge njengamanje silinde ukuthi befike la koBulawayo noma yini
banjani bo laba abalimeleyo
hayi namhla bayathembisa ngoba after ukuthi bebonane na no nezihlobo zabo ngicabanga ukuthi sebayethembisa kakhulu no minister ufikile ihamba nje nebandla lonke bezobabona bezama ukulekelela lapho abafuna ukulekelela khona sibalisela nabo Kingdom Blue sebe hlanganisile ukuthi no bazowuphatha umsebenzi umfowethu abafowethu labadlulileyo bayefihlwa bonke
babekwa nini
ngicabanga ukuthi ngolwesihlanu sizokwenza i-memorial service lapha e-amphitheatre kodwa ke kusalungiswa ngicabanga ukuthi kusasa zobe sesikwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani kodwa ngomgqibelo khona hayi ku-Elvis uzobekwa ngomgqibelo so kungenzeka futhi uMaviri ayefihlwa endaweni yaseLupane lapho kuzalwa khona umamakhe ma kuwukuthi kugcine kuphumelele kanjalo kusho ukuthi uzoyefihlwa khona-ke ngesonto ngizobuya ngikhonfeme ngoba salinde ukuthi sikhiphe istatement esiyisona esokugcina abantu bese besithola-ke imininingwane yonke izobe sigcwele lapho-ke.